dire aku wahi mana tetam naram sawa wa mujera jese yomni atizwe ya gumye mu mana
yuya gumye mu mana nesha
nesha
yuya gumye mu mana zina
zina
ya gumye mu mana nesha
nesha
Satani amutwaya abana bese ibintu bye byose amuteza n'indwara umugora muberi intumwa ya Satani yobu ntiyatsinzwe yagumye mu mana
Wenda wabuza ba wedi bya wivyose bibuke kona yo uyabinyuze mu bibere mu mana bizagushumusha bikiruta byose